zoboleka ungandiqheli uye khawuleza sukufumaleka izolo ukuboleka namhlanje ndizoboleka ungandiqheli uye
Woo-hoo! Another Gbedu from NigerPickup.com.